nna anyị fụkwa siedu ka o bu nnọọ moto nata nnọọ na-eke onye ọbụla
nna anyị ọdịrọ ya egwu mgbe ọbụla na-egwu ele nwaanyị riri moto
ihe nke ọdịrọ ya
na ọ dịmere gaịs ife o
dakpapụta
nchọdị ya sef ngo moto ta nchọ sef lụnọ tata sef
ọkwa
ka ọ na-akọ mma ngọzi na ndị adị ụna si ebe a pụọ akọ ndị mbụ
bịa ị nwere ego ị nwere mmadụ ị nwekwu ọnụ ọma eji anata ọgaranya ife ụbịa mmesịa gị ife n'ụwa a ị ma na-ele ele dị n'ikpele mama ngọzi na ndị ya dị akịkọ ndị mbụ ibe n'ịba akịkọ ndị mbụ
akịkọ ndị mbụ
akịkọ ndị eriri eri
akịkọ ndị mbụ
n'ọba akịkọ ndị mbụ
akịkọ ndị mbụ
ibe n'ịba akịkọ ndị ala akịkọ mama ngọzi akịkọ mama ngọzi na ndị ya dị ibe n'ịba akịkọ ndị ala ibe n'ịba akịkọ ndị mbụ
akịkọ ndị mbụ
akịkọ mama ngọzi na ndị ya dị
akịkọ ndị mbụ
ibe n'ịsị ka nkọrọ nụ akịkọ mama ngọzi na ndị ya dị ibe n'ịba akịkọ ndị ala akịkọ sịrị 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 akịkọ ndị na-enwere akọlọ akịkọ ndị eliri eli e nwere ofu nwaanyị a na-agba mama ngọzi bi na ya dị mana nsogbu ka lele ya lụ okwu na ụka juru ya lụọ e nwere ofu anya na-agba ade ade bụ onye yoro mana anya bụ ade na-akọlụ nụ na o siri ike mana nwunye adịzikwuru ike mana bọba nwere ovu ọkpụkpụ o wee lụzie n'oge ụbọchị mama ngọzi na ade pana bọ wee nwebe nsogbu mama ngọzi wee ma adụla ade were iwe n'ọnụma wee kpọzie nwunye ya nwunye nye were iwe n'ọnụma wee bụrụzie mama ngọzi wee tibezie mama ngọzi wee tibezie mama ngọzi mama ngọzi wee kwaba kpọlị mụdimuo kpọlị n'imụdimuo ngọzi wee lọsọ were ije wee kpọlị papa ya wee kpaba papa ya papa gbata ọsọ na alụ na-eme papa ngọzi wee lọsọ tintintim gwongwongwon tintintim gbalị webata na ya dị ade wee kpalụ papa ngọzi aka wetibe papa ngọzi papa ngọzi wee tibe isi n'isi m isi na-ekwu m onu m onu m onu na-akpụ m ugbu dezie n'ọkpa m ọkpa m na-ekpu m mgbu na-agụgo e wee chụzie mama ngọzi ajụjụ kedizi ka imele mama ngọzi weze manye tiri tie dihe n'enu ịma ibe ọzarị n'azịza ebe tiri m chikwuo di m ifugo n'ọdịgo ka ọ ga-adị ịfụlụ n'ọdịgo ka ọ ga-adị na n'ụwa ebe tisiri m chikwuo di m na n'ụwa ọdịgo ka ọ ga-adịzi igbo n'ọdịgo n'ike ọ ga-adị come and mangoes in and they are there. But we Mande nombo mele, mande akole na kiko, unyobu na wesiba o. Iben jikolo na kiko, makandia kiko mamangozi, akikonde mbu, nde mwaba akikonde ala, akikonde lile liye. Neziani bani chuku bataleko, nobodonya. Where goes your car at 24? Kizen your madi 24. Go when you look good aka. Then you will baba kada on one at all. Who will lose your no football? Who phone your way? Who don't want your voice? We pull our kada than a no. That's the way, sir. And you pull not big up with you. Ogalanya bazeni biya. We ba chi tozu ya o Panya bunda sele kuwa kuwe Donye mwa beli eli Ndi oka kiko bata o Ndi a kiko mama ngoze A kiko mama ngoze Nande ya di o A kiko ndi mbu Bodonyaka, Pawe Bully Moto Gala, when you're born and then one will ye. Pawe Bamotomana, no, oh, we don't know for Bassi, oh, for your way Bully Motonya, where Jam was at it back, and there's the West Eva, if any big or jaw, or can you pull a poor, if any big or jaw, and there's the silly well, so, now for the muddy. Tenan in Joso, name of man. Jackie come a man dozen and they are two.
Aki condimbo,
Aki condala,
Aki condimbo,
Aki condapo, polo, why have I not go?
Aki condimbo,
lo 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 lo. If I doesn't want to do that, Ogalanya de so young me so, Macandia
condimbo,
Jackie condeli. Madi jale no wanyo, wejeze kotwa juju Ndi akiko wekoba, ndi akiko mama ngozi Akiko mama ngozi nande yade, ive neba akiko ndi ala Ewe kwa mweke baboso, nande nune chinti Nande nananya yelala, nande kunanya dalubi Nande kunanya yala kuku, obi iva juluki Akiko mama ngozi nande yade Nezone nyambu nona kukuo Wene tuono Makana mwane nye jolobodo yibo Webuli moto nata Owe nade na kuko Wene kuyeli Nchoze mgoti orobechi Ncho mlune nwechi Aki kondye lileli Manwane nona kuka kuyeli Ongwelo kwa 1,000 anabaya Obola kukonde mbu Aki kondi ni wanyoko Aki kondi li 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 Wanyambu mwele ni wanyo Yeni nye wanyi solo gala nyajewele Obonya gotika o Onabugo Mana wanyi ya wanyi Rapule ni nye mwoke Solo gala nyajewe Osina bo mirakulu neno Onabuga aki kondi mbu Aki koma mangoze Aki koma mangozi nande yadi
Aki kondi mbo
Aki kondi lileli
Aki kondi mbo
No ba aki kondi mbo
Aki kondi mbo
Iba ni ba aki kondi ala Aki koma mangozi Aki koma mangozi nande yadi Iba ni ba aki kondi ala Iba ni ba aki kondi mbo
Aki kondi mbo
Kaide, kaide
Aki kondi mbo